exclusive from zhitspromos.com.
The Rap Major, get Kylie. Kualiba my character, funny. Eto twap sana netsa. Aba mo easy kwa wana rap vilima. Bama bragging rights at sani. Wawa
kaposti na sani. Agore big nice house in a sani.
Wawa
mami bango kuwa humble. Eto kwa isa mpango wami pondo.
Wawa
a only take side and see. Awe feli nule vima langa.
Wawa
a only day to drive it. Shenda awe na iwe my level.
Wawa
chani. I got a big nice house in a shani.
Wawa
okay ni tite chani. We all know nomba tufwe follow shani.
Wawa
bakolwa fet saka utu wobo tatuulwa patumba.
Wawa
batye mwako fefivolo baloleshe bali fitane milomo.
Wawa
gaba mi ponto gaba ponda you wish it iloto. Badness tapa kwata ma break kuwa kumisho kusangwa na boteti.
Wawa
Hexe,
how's it? What's cooking, Hexe? Stop beam your bali upe. Kualiba my character, funny. Ever drop sana netsa. Aba mo easy kwa wana ba vilima. Bama bragging rights at sani.
Wawa
kaposti na sani. I got a big nice house in a sani.
Wawa
mafi bango kuwa humble. Hello kwa isa mpango wa mipondo.
Wawa
Vakielo kumeka, yawa, sometimes indaseka. Vamoneni, kwati vasuma kaine fish fire. Bafume naba, yeah. Too much ama plesa. Wamu easy, haiko na tabesha. Awe, I can't drink from there. If you can't manage, wunde kefendea. Bafipanga masiriasi. Tawalanda na sana kumamazi. Valisheta, tabaseka kaya pushi wa sheta.
Wawa
ni wa news reporter. Ngole landa wa ewa rekota.
Wawa
ukubili machani. Mule ichindika na mukula chilishani.
Wawa
kualiba my character, funny. Efe twap sana netsa. Aba mo easy kwa wana ba vilima. Bama bragging rights at sani.
Wawa Nawaba,
cash in the pit so nice.
JMJ mining, careless discount. Mr. Chokes,
thanks for downloading from zhitspromos.com.